Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni umwanya w'ikiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko muri Isanga, ikiganiro mutegurirwa kandi ugezwaho nanjye Venuste Nshimiyimana. Mu mwaka w'igihumbi 1996 umubyeyi witwa Nikuze Tasiana yatandukanye n'umugabo we Firmine Nyamwasa bageze ahitwa Inyabibwe mu cyahoze kitwa Zaire. Yari kumwe n'abana be bane. Umugabo we Nyamwasa yasigaranye umwana umwe Sano Philibert wari ufite imyaka 6 amutahana mu Rwanda. Yarize abapadiri, ari mu kiganiro Agasaro Kaburaga ashaka mama we n'abavandimwe be. Padiri Sano Philibert atuye mu karere ka Nyamagabe, umurenge wa Kibumbwe, akagari ka Kibibi, umudugudu wa Rwezamenyo.
Hari umubyeyi nabuze, umubyeyi wanjye mamubyara, nkaba rero nari umwe mu bana umubyeyi yari afite. Twari abana 5 muri famiye yacu. Ubwo rero umubyeyi witwa Nikuze Tasiana tukaba twaraburanye, ndetse n'abo bavandimwe bose uko ari 4 twavukanaga.
Ubwo mwaburaniye hehe?
Ibyo twaburaniye ahantu hitwa Mangeri.
Aho Mangeri niho mwari mutuye?
Njye amakuru mfite nayo nawe na muzehe wanjye waracyariho witwa Nyamwasa Firmine. Mbwira ko nyine umubyeyi twaburaniye aho ngaho hitwa Imangeri.
Ariko yakubwiye umwaka?
Umwaka ntabwo yawumbwiye, ashobora kuba atawibuka. Ariko ndatekereza ko ari hagati ya za 95-96.
Aha Mangeri se ni muri Kivu ya ruguru?
Njyewe Justin ntabwo mpazi, umubyeyi nawe ndi mubaza numvaga avuga ko atahametereza neza. Ubwo rero ahubwo hari andi makuru naje kumenya nyuma ko uwo mubyeyi ariyo nyine najyaho nyine mbabwire wenda ya nyuma duheruka ye.
Yego.
Hari umuntu wampaye amakuru ambwira ko mu mwaka w'1998 ahantu hitwa Imasisi ku musozi wa Mangeri, ahantu hitwa Igatoyi ku gasongero k'umusozi waho nyine wa Mangeri. Ariho yahuriye n'umubyeyi Nikuze Tasiana, akaba yarabaga rero ku musaza witwa Kagango. Umusaza wari muto w'inzobe. Aho rero babaga hakaba hari n'igiti gito cyabagamo ducuramo. Umusaza witwa Kagango yaraturanye ngo n'uwitwaga Ntawuhezinda wari ushinzwe gurupoma. Ubwo ndakeka ari gurupoma yaho kuko ntabwo njye nyizi. Uwo rero Ntawuhezinda yari afite umukwe witwaga Hatangimana. Hakaba rero muri aho gace ngo harabaga n'uwitwaga Musema waje kwimukira nyuma ahitwa Igoma. Amakuru ya nyuma bambwiye nayo ko umubyeyi witwa Nikuze Tasiana.
None se bakubwiye ko yabwa kwa Kagango kubera ko Kagango ari umucumbikiye?
Yego, niwe wari umucumbikiye.
Ntabandi bene wabo yagiraga muri ako gace ka Masisi?
Ntabandi bene wabo yari ahafite kuko yari umuntu uhunga bisanzwe. Kuko ubwo wenda sinzi niba ndibabwire nahavuka kugira ngo mwumve ko ntaho yo kubonera bene wabo aho ngaho.
Yego, biramfasha kubimenya avuka he yageze Imangeri aturutse.
Yego, nibyo ngiye kubabwira. Avuka mu cyahoze ari komine Ntongwe, yari sekiteri Gitovu, Serire Kanyegera.
Muri komine Ntongwe hariya hepfo ya Zatambwe?
Aho ngaho rwose niho yavukaga. Akaba yaravukaga ku babyeyi babiri, ari menshi Foste ndetse na Nyiraminani Patricia.
Ubwo ntangiye gusa naho mbyumva, noneho yageze Masisi ahunga?
Nyuma Jenoside imaze gutera mu Rwanda yahunganye n'umugabo we witwa Nyamwasa Firmine nyine n'abana be ntangiye Sano Philibert. Ubwo rero ariko ahunga yarabaga i Nyanza, yari yashatse i Nyanza hafi ya gereza.
Yego.
Ubwo rero yaje kuganirira aho ngaho nababwiyeza aho twaburaniye. Aho twaburaniye muzehe abimbwira, yambwiye ko ari ahitwa ajya kwicarana na hari Cyangugu, hari agace kitwa Cyangugu. Nimbyibuka ndababwira ntago ari aho, ntago ari mu Mangeri, ntago ari Mangeri aho baburaniye.
Mbese wowe wari ufite imyaka ingahe padi?
Njye nari mfite nk'imyaka 3, ibyo ntari kubasha kubitandukanya. Rero yaburanye nyine n'umugabo we Nyamwasa Firmine, ari we njye twagarukanye, ubwo niwe papa umubyara. baburana ari kumwe na bavandimwe, abavandimwe bane nabo ngiye kubwira amazina yabo.
None abo bavandimwe bajyanye na mama wawe cyangwa se nabo mwaraburanye muri ako kaduruvaye?
Bajyanye na mama.
Bishoboke ko baba bari kumwe?
Bishoboka ko baba bari kumwe.
Wowe wagarukanye na papa wawe mwenyine?
Twenyine.
Abo bandi bane basigara i Masisi?
Basigaye aho ngaho nyine tumaze kuburana nyirizina. Ariko nyine amakuru nabahaye umuntu wambwiye amakuru avuga ko icyo gihe bari kumwe nabo aho i Masisi ku musozi wa Mangeri.
Abo bavandimwe bawe basigaranye na mama wawe bitwa bande?
Hari abana b'abakobwa babiri abona akurikiraga ngira umwanya wa gatatu, uwitwa Muhaye Urukundo Philomene n'uwitwa Niwe Mugeni Florence. Akaba n'abandi bana b'abahungu babiri bankurikiraga, uwitwa Mpana Umusingo Fidele wari uzwiho ko yari ikiragi n'uwari umuhererezi witwa Manireba Eric.
None Mpana Umusingo babwiwe n'icyo ko ari ikiragi? Nimba yaragukurikiraga yari afite yenda imyaka ibiri, ku myaka ibiri yari ataratangira kuvuga.
Yavutse mu 92 kuko yavutse mu 92 Mpana Umusingo Fidele birashaka ko barabonye yuko adafite ubushobozi bwo kuvuga.
Hanyuma uwakurikiraga Mpana Umusingo yitwa nde?
Yitwa Manireba Eric. Yaravutse mu 94.
Abo bose kuva muri 96 kugeza ubu nta makuru yabo muzi?
Kereka yandi nababwiye mperuka y'umuntu uvuga ko yababonye 98.
Nta buryo wigeze ubona bwawe washoboraga gukoresha bwo kugira ngo utume nk'umuntu Masisi mubwira uti uzambarize?
Njyewe ku giti cyanjye ntabwo nigeze mbasha kubona. Uburyo bumwe nakoresheje ntabwo bwiwe butanga igisubizo. Nari naraciye muri Croix Rouge ya Nyamagabe ndahare done zose zari zikenewe, ariko nta gisubizo nigeze mbona. Nabona hamagara mbabaze aho bigeze, ntabwo wamaga igisubizo kigaragara ko byaba byarageze aho ngaho.
Ubwo ni ukuzashakira Mangeri aho za Rubaya za Gatoyi naho hose bishoboka ko ariho aherereye. Niba uyu musaza Kagango akiriho
yego,
ubwo tu yadufasha. Niyo abatakiriho ntiyabura abamukomokaho.
Andi makuru nawe ngeka yabafasha?
Yego.
Hari akazina bakundaga kunyita bakundaga kunyita Sarupesi. Ako niko kazina bakundaga kunyita, ku buryo nkeka wenda bavandimwe bashobora kuba ariko bari bazi kurusha uko bamenya Sano Philibert,
bakaba bamenya ko ari wowe ubashaka. None abo bavandimwe bawe niba bakumva muri kano kanya hamwe na mama wawe, niba koko bari muri kariya gace ka Kivu ya Ruguru mu karere ka Masisi, niba ariho bari bakaba bakumva muri kano kanya ijwi rya Amerika rirabumvikanira kuri FM ku maradiyo atandukanye, niba bakumva muri kano kanya bazibuka Sarupesi, ariko babwire icyo ufite ku mutima padi?
Icyo mfite ku mutima, icya mbere babaye banyumva ndabifuriza amahoro y'Imana, ariko kandi nifuza ko batashye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Byanshimisha cyane kongera kubonana n'umubyeyi wanjye, abavandimwe, tukaba twafatanya kubaho neza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikindi musaza papa mbyara ari we wenda papa w'abavandimwe banjye nawe aracyariho, ku buryo nawe ntekereza ko yakwishimira kongera kubona umuryango we. Ndumva rwose ibyo biri mu byanshimisha, kubashishikaza gutaha nicyo cya mbere bakaza mu gihugu cyacu, nkongera nkishimira kubana nabo, cyangwa se nabo wenda mu gihe abona bitarashoboka bakaba bana amakuru. Icy'ingenzi ni ukongera guhura nabo tukabana mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibyo biri mu byanshimisha. Ubutumwa mbahana uko bagira iyo nyota yo kugaruka mu gihugu cyacu.
Padiri Sano Philibert, rero urakoze kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga Radio Ijwi ry'Amerika iragutumikira. Ngaho ukomere, nkwifurije amahoro y'Imana.
Murakoze cyane namwe ku bufasha mudahema guha Abanyarwanda.
shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona
winchiki ntege
shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe
tugume mu Rwanda mu mwaka w'1994 I Nyamirambo hafi yo kwa Mutwe hari hatuye umugabo witwa Jean Bosco Nkurunziza wavukaga I Rutobwe mu cyahoze ari prefecture ya Gitarama uyu Nkurunziza aciye ukubiri n'umugore we mu Kagatare wari ukuriwe bari mu kwihisha umwana we w'Imana Angelique wavutse mu kwa gatandatu 1994 arashaka kumenya amakuru ya papa we Kawimana Angelique atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Gatenga akagari ka Nyanza umudugudu w'Isonga
nagira ngo mumfashe kumenya nimba umuryango wanjye baba bakiriho bambwira ko papa wanjye ngo yapfuye muri Jenoside ariko ntabwo babizi neza ubwo nifuza kumenya nimba koko yaba yarapfuye cyangwa se ariho n'umuryango we ntago nkuzi kuko ntago mama yari abazi ntiyari azi n'iwabo ugomba mvuga ati nifuza kumenya nimba byibura n'umuryango we wabo hari nimba koko we yarapfuye
papa wawe yitwaga nde
yitwaga Nkurunziza Jean Bosco
yaratuye he
babaga I Nyamirambo kwa Mutwe niho yabanaga na mama ariko bambwiye ko avuka aho bita mu Rutobwe hari Igitarama
amakuru ufite kuri papa wawe ninde baguhaye
ni mama
muri 1994 mama wawe na papa wawe barabanaga niyo bari bakibana niyo bari bakirwubaka
yego
bari bakiri batoya
yego bari bakiri batoya
ni ukuvuga ko muri 1994 genocide itangira wowe wari utaravuka
yego njye navutse mu kwa gatandatu
mama wawe icyazi ni amazina ya papa wawe ariko se akamenya yuko akomoka Rutobwe hari muri Gitarama hari andi mazina yo mu muryango wa papa wawe kwa sebukwe hari andi mazina yigeza guha azi
yambwiye ko ntaya atarajyayo
bari batarajyayo
yego
bagiye kuba ko yarataramujyana ngo amugeze mu rugo amwereka ababyeyi mbese hari ya mihango ya Kinyarwanda yo kugira ngo imiryango imenyane
yego ngo bari buzajye ku itariki 28 z'ukwa kane
Angelique uri hano mu kiganiro agasaro kaburaga nyuma y'imyaka 30 genocide ibaye nyuma y'imyaka 30 uvutse nyuma y'imyaka 30 papa wawe atashye uje gushaka umuryango we turashakira muri Rutobwe ya Gitarama ndahamya yuko ntabwo hazabura umuntu umenya yuko hari umusore muri 1994 yari umusore Jean Bosco Nkurunziza hari abantu bazibuka ko yari atuye hafi aho kwa Mutwe abantu aho kwa Mutwe n'ahantu hazwi cyane ntabwo tuzabura rero umuntu uzamenya yuko Jean Bosco Nkurunziza yarahatuye akaduha amakuru niki mama wawe yakubwiye batandukanye bate
yambwiye ko Jenoside itangira babaye nk'ababurana buri umwe agiye mama yaragiye kwihisha nawe indi nzira baraburana aburana mama kuko yarakuriwe ananirwa gukomeza kugenda aguma hafi aho ngaho azi wenda ngo ari buze kumushakisha mubone birangira batabonanye mpaka
kugira ngo utangire kino gikorwa cyo gushaka papa wawe umaze kumenya ubwenge birumvikana ntabwo wabonaga papa wawe mu rugo wabajije mama uti mbese nkayandirimba uti mbese mama wambyaye papa wanjye ari hehe icyo gihe umubajije icyo kibazo yagushubije ate sinkubajije ngo yagushubije iki yagushubije ate
yarambwiye ngo yarapfuye
komera kuba uri mu kiganiro agasaro kaburaga uyu munsi uravuga uti ko papa wanje yabatakiriho ariko ndashaka kumenya umuryango we aho uherereye urashaka kumenya niba agifite hari umuryango we warokotse waba ufite basokuru banyogokuru banyogosenge babyara bawe se basaza bawe bo kwa so wanyu bo kwa mbese uravuga uti ndashaka kumenya umuryango wanjye aho papa akomoka kugira ngo kino gikorwa uvuga uti ngiye kujya kuri radio mbivuge ntago ari ibintu byoroshye ariko nkunda gushishikariza abana nkawe kubikora n'abakuru kubera ko harimo ubuvuzi harimo kuvuga ikikuri ku mutima hari ubuvuzi bwo ku n'ibintu bihahamura umuntu ubuzima bwose ariko burya iyo ubiganiriye cyane cyane harimo n'ukwizera kubishoboka ko Imana yakugeza ku muryango wawe burya n'ubuvuzi bwiza kugira ngo ufate icyemezo cyo gutera iyi ntambwe uze mu gasaro ka Buraga. Angelique, niki cyabiguteye?
Nakunze kubyumva kenshi abantu mwagiye mufasha bakabasha kubona n'ababo kuko hari uwo numvishe mwafashije nawe ari umeze nkanjye nge narabitinyaga kuko nta muntu waba twari tuzi ntituzi ngo iwabo ngo ni karitsiye numva ko bitashoboka rero ndahumva umuntu mwafashije nawe utari uzi na bene wabo utari uzi n'agace gusa azi karitsiye gusa ndavugane nanjye byashoboka ko bamfasha niko gushakisha uko twavugana.
Urakoze cyane kandi wagize neza kuri papa wawe Jean Bosco Nkurunziza. Navuga ko byoroshye cyane kubera yuko tuzi neza ko akomoka ku ivuko muri komine mucyahoze ari komine Rutobwe mucyahoze ari prefetura ya Gitarama. Abanyarutobwe mwese mwari benshi mutuye Kigali, mwari benshi hari na bamyenzi, mwari mutuye Nyamirambo, abari batuye ngaho ho ku kwa mutwe hitwa kwa mutwe na nubu bari batuye hafi kwa mutwe uwamenya aho Jean Bosco Nkurunziza yakomokaga yaturangira. Jean Bosco Nkurunziza icyo gihe yabanaga n'umudamu we wari ukuri w'icyo gihe muri 1994 Annonciata Mukagatare. Uwabamenya akamenya umuryango wa Jean Bosco Nkurunziza yadufasha kugira ngo dufashe umwana we Angelique Uwimana kugira ngo bamenye yuko Jean Bosco yashibutse. None Angelique, abantu bo mu muryango wa papa wawe n'abanyarutobwe wasangaye n'abo muturanye aho ngaho mu Gatenga hari abahari, ndahamya yuko kino kiganira gasaro kaburaga nikimara gutambuka hari abari buguhamagare bari bumpamagare bambwire bati uwo mwana ni uwacu. Ndasaba cyane kugira ngo nimba hari igitangaza kigomba kuba kibe nyuma y'imyaka 30 none niba hari abanyarutubwe bakumva bakakumenya aka wa wundi baririmbaga ngo kakana kajya kurenga narakabonye ndakamenya, niba hari abanyarutubwe bakumva abo umuryango wa papa wawe Jean Bosco Nkurunziza, niki ushaka kubabwira?
Ndashaka kumenyana nabo bikunze kuko nifuje kenshi kumenyana n'abantu bari bakiya papa bakambwira ko yari ameze ibyo yakundaga ko bajya bambwira ko ngo tunasa cyane mfite amatsiko mbese nimba bishoboka banamfashe menyane n'umuryango we nanamenye uko yasaga n'uko basa byari byose ubwo turasa nabo.
Angelique Uwimana, ndagukomeje kandi ndasaba cyane kugira ngo iyi ntambwe wateye iza gusohoze ku cyo wifuza abantu bose bumva agasero kaburaga muri kano kanya bakomoka cyane cyane muri komine mucyahoze ari komine Rutobwe mucyahoze ari prefektura ya Gitarama. Ababaye i Kigali i Nyamirambo hafi yo kwa mutwe ababanye na Jean Bosco Nkurunziza baza hakomoka badufashe tumenye umuryango we ngaho rero Angelique ndagukomeje ndagushimiye nkwifurije amahoro y'Imana
nakoze cyane
Agasaro Kaburaga
Agasaro Kaburaga
mu mwaka wa 2021 igihe abanyarwanda bari barahungiye muri Tanzania batahukaga umwana witwa Rafiki wari ufite imyaka 6 yaburanye n'ababyeyi be yatoragwe n'undi mubyeyi wamureze amukunze aramukuza Rafiki bahimba gasuga bo arashaka umuryango we ushobora kuba uri mu majyepfo y'u Rwanda Rafiki atuye mu karere k'Uburasirazuba karere ka Gatsibo mu murenge wa Rugarama akagari ka Kanyange se mudugudu wa Kazinga
yewe muri ba bana nyine baburanye n'ababyeyi duhunguka tuba Tanzania
yego
hanyuma ntari nava muri Tanzania neza mbamburanye n'ababyeyi nyine nari nagiye ku kiyaga cy'amazi kunywa amazi nari mfite imyaka 6 ubwo nje ndababura bari bari munsi y'igiti cy'umunyinya inje mbuze rero nkura n'undi mugira neza w'umukecuru arambwa ati se kwaba uz'ababyeyi urumva uri bubabone ndavuga ngo wapi kuko byari muri cya gihe cy'akavuyo nyine bajya batahuka avuga ati rero ngwino umutware mumushyire mu bandi bana ubugaranza na mbanderewe gasibo nyine niho narerewe ndakura icyo gihe kuruwa ruje yigeze kuza isanga nagiye kwiga barampishira nyine ngo ntago bahageze kandi kuruwa ruje yaraje ndabimenya kuko babonaga nkora neza nk'umwana wabo baba barampishiriye basubirayo hari undi mumama waje ampa amakuru ngo iwanyu ngo ni mu majyepfo ni za Nyanza nshatse kumukurikirana neza kuko derese zose yari yazimaye numva ari ababyeyi banjye rwose ndamubwira ati se wanjye niwe wenda nkazanagura ngo wapfe ngo iwangeze ngo tere kubanje ukangurira ngo kuko namenye amakuru yawe uko bakize ndavuga se babonetse wenda ko bakwitura bakanaguhemba wambabariye abanyishe mu bwonko yari yampaye amakuru ahagije kanumva ko ari ababyeyi banjye ndavuga ati rero numvaga agasaro kabuze gashoboye reka nze tukwandikire ube wadufasha
none amakuru naheraho nayahe amakuru yaguhaye afatika wumva yatumye wizera ko bakubwira ari ababyeyi bawe nayahe
amakuru afatika nuko umwana ngo mu ntege yambwiye muzi
yitwa nde
yitwa Sauti
Sauti ni murumuna wawe
Sauti
none se kwari ufite imyaka 6 muri 2021 wari umwana uzi ubwenge papa wawe amazina ye urayazi
rwose ntabwo nyazi kuko duhunga ntabwo nari nzi ubwenge kuko nagiye mpetswe byanga bikunda ahubwo duhunguka nibwo nari maje guca Kenya nari nzi ko na Tanzania ariho mu rugo
none se papa wawe ntabwo wari uzi uko yitwa
nari muzi izina rimwe
yitwa ngo iki
iye
mama wawe akitwa nde
Ntakiruta Imana
ntabwo wari uzi aho bakomoka ntiwari uzi n'ibi wanyu muri abo mu majyepfo mwari abanyabutare se mwari abanyagikongoro iyo bavugaga mu rwumvaga iwanyu ari hehe
makuru menshi yigeze aza nyine babwira ko ndo mu majyepfo aho muri Nyanza kuko hari n'abana aho narerewe nyine nakavuze wenda ko tuvinimo kuko narereweyo bagiye guhungira mu nkambi y'Abarundi ubwo baza guhu nabo bana ba mukecuru nyine baravuga atari ko hari umwana twaburishije ubwo n'ubindi mwana data nyine bavuga ati hari umwana twaburishije hanyuma arababwira ati se mwumva yitwaga nde turahuza ati yatubwiye ko yitwa Rafiki atora Rafiki rero iwabo bagarutse inyuma kumureba baramubura ati ariko n'uwibutare ati iwabo batashye baje babivugiye mukecuru kuko bahungukaga bavuga ngo mu Rwanda n'ubundi hatuje ngo hari amahoro umukecuru avuga ngo sinago natanga umwana wanjye Imana ati nibusura Imana yampaye mu nzira uwe agakomeza andwanaho andwanaho ejo bundi aza gupfa bihita bibyara impinduka amaje gupfa rero barantererana niko nahise ngira agahinda nkavuga ati se n'ubundi sinahambye ngo bimenye kandi amateka yanjye bayanyuzeho buri gihe ngo mu rugo barahari reka nze nzahaguruke mbere ejo bundi nkora umunsi njya muri Nyanza nyuzaho n'itangazo rifasa ubusa.
Itangazo warinyujije hehe?
Hariya muri Nyanza muri gas ninyujijeho mpamagara wa mugore nyina mpa makuru ngo none se ngo kutambanje kumpamagara ngo tugire ibyo tuvuga. Ndavuga ati none se ko wananiye uragenda ugenze? Ndavuga ngo nziyambaza izindi nzego nta kundi.
None se Nyanza kwa nini wagiye hehe washakiye he?
Nashakiye hariya muri gare ya Nyanza nyine za ntuza za Busasamana hariya niho nashakiye.
Uvuga uti ningira Imana mama araza kuba ari muri gare cyangwa se data bumve ko mbashakisha?
Uwo nabazaga akaba yaravugaga ati rero nimbuze izina rimwe ntabwo bikunda kuko nagiye no kuri ntuza kuri kubaza ba gitifu nyine kugira ngo bandebere. Banyujijemo indangamuntu baravuga ati nta n'umubyeyi n'umwe ugira ati wowe aturi nk'igicibwa kuko aho narerewe sindi umwana wabo n'ahandi sinigeze ndererwa ngo menye ivuko ryo mu rugo. Ubwo ni uko ndaho ngaho.
Ubu se utuye hehe? Umubyeyi wakureze ko yatabarutse urambwira ko inzira zabyaye amahari uba hehe? Aho warerewe warimutse urara rubunda uba he?
Aho narerewe bashatse kunyimaho nubakamba ajyana mu buyobozi barampa nk'abandi bose barahampa nanjye nuba ariko ubungubu ubu ndi muri Kigali nyine mba mfite akazi nkora ntabwo ngiri mu Mutara ariko mu Mutara naho ndubatse ntacyo. Ndavuga ati rero ibyo waba ufite byose nta babyeyi ntabwo byava mu ntara reka nshakishe.
Ariko amakuru baguhaye akubwira ko iwanyu ari Nyanza? Ubwo se ko amakomini byari amakomini byahindutse ibindi ko none dufite imirenge? Ntuze komine yanyu bakubwira ko wakomokaga muri komine nyirizina?
Urumva uwo mugore yanze kumpa aderese zose yarambwiye ngo usanga iwanyu ngo ni mu murenge wa Ruhashya ariko akagari nakamubaza kagatsimbararaho kuko yaramaje kuba amakuru yumva ariwo mu rugo. Arambwira ngo iwanyu baranakize ngo babonetse ngo wowe ntacyo wamarira kuvuga ngo wowe ngo biruta no kuba utaranabimbwe n'ubundi ubwo ngo ubwo
ibyo aribyo byose ibyo birahagije. Niba koko ababyeyi bawe batuye muri Ruhashya ntabwo bizagorana kugira ngo umubyeyi utuye muri ako karere muri ako gace waba yaraturutse muri Tanzania mu mwaka w'2021 agaruka mu Rwanda akaba yarafite umwana w'umuhungu witwa Rafiki akaba yitwa Riyeli n'ibyo zina ribaho umugore akaba yitwa Ntakirutse Imana ntakabuza bazatunyuraho hanyuma tubahuze vuba. Ndizera yuko abantu bari mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda batwumvira Inyanza batwumvira Kiruhura batwumvira muri Ruhashya yose mutabare uyu mwana Rafiki ushaka ababyeyi umaze imyaka 23 atandukanye n'ababyeyi be leto mufashe. Ngaho rero urafiki n'ababyeyi bawe bakumva n'icyo ushaka kubabwira umunota umwe w'urukundo?
Ndashaka kubabwira rwose ko ndiho rwose nubwo bashatse kuvuga ngo ntabwo nkiriho ariko ndiho. Ndashaka ababyeyi banjye kuko ni nanjye mfura rwose urumva sinigeze ngira imibereho sinigeze ngira ababyeyi nanjye nibura ngo ntete nk'abandi rwose ndumva mbashaka mbabonye rwose nta kibazo.
Urakoze cyane ko waje mu kiganiro Agasaro ka Buraga. Urakoze kudukunda no kutwizera. Rafiki bongera akazina ka Sugabo wari utarabatizwa igihe watandukanaga n'ababyeyi bawe nta rindi zina ufite ariko ababyeyi bawe ndahamya yuko uzababona kubera yuko niba koko batuye aho ngaho i Nyanza cyangwa se mu nkengero za Nyanza baraturutse muri Tanzania mu mwaka 2021 bahunguka bazakumenya bamenye ko uri uwabo. Ngaho rero amahoro y'Imana.
Urakoze.
mwaka w'igihumbi 1993 umwana w'umuhungu witwa Ufite Amahoro Eric wari ufite imyaka 4 yahawe umuryango w'abazungu mu Faransa ngo bamurere nk'uwabo. Nyuma mama we Mukandihano Drosser yitabye Imana, murumuna we Marie Jeanne Giramata arashaka Ufite Amahoro Eric kabere nyina wabo atuye mu Bubiligi.
No gushaka umuvandimwe ufite amahoro Eric, niyo mazina ye, niyo yasohotse mu gihugu afite, yabonye famiye yamutwaye mu Bufaransa. Aho ngibuka ni nko muri 89 habaho intambara, kontakte ze zihita zibura mu ntambara. Mbere y'intambara bwo yashoboraga kuvugana n'umubyeyi we wari ukiriho, ariko nyuma umubyeyi we nawe aza kwitaba Imana. Yitabye Imana rero kontakte zirahagarara.
Muri 89 yavuye mu Rwanda agiye mu Bufaransa, yagiye ate, yoherejwe ate, ninde wabigiyemo kugira ngo umwana ave mu Rwanda ajye mu Bufaransa? Yagiye hawe abandi babyeyi, hari bwumvikane mwagiranye n'abamujyanye, byagenze gute kubyo wibuka?
Nari mutoya nanjye, ariko icyo nibuka nuko yari umwana ufite amaraso y'Abafaransa, papa ni Mufaransa, mama yari Umunyarwanda. Ubwo rero ntago mama we yashoboye kujyana na papa nk'uko babyifuzaga, demarshe zarakozwe ariko ntibyashoboka. Bidashobotse umwana kurira aho ngaho, nyuma haza kuza Umufaransa wari uri muri misiyo y'akazi, aza guhura na mama w'umwana amugirira impuhwe kuko yariraga abana b'imfubyi afite n'uwo mwana wabo. Aravuga ati byari byose nabafasha nkabashakira umuryango watwara uyu mwana. Birakorwa, bimaze gukorwa rero umwana abona famiye iza kwipresente Kigali, demarshe zirakorwa, umwana atwarwa igihe gitoya muri iyo famiye. Noneho igihe kishyitse umwana ibyangombwa bimaze kuzura byose baramutwara, nuko nguko yagiye.
Mbese nyina w'uyu mwana Eric mupfaniki muvindimwe?
Ni tante wanjye, ni afitimwe na mama.
Eric ajya guhaguruka mu Rwanda, urambwira ko yabanaga n'abandi bana b'imfubyi, ni nyina wariraga abana b'imfubyi?
Abo bana b'imfubyi Joseph ati ni njye na murumuna wanjye. Twebwe twari tubuze ababyeyi rero murumuna wa mama aradufata, adufashe rero nuko muri parcours ye rero niho yabashije guhura mu papa w'umusirikare, yari umusirikare w'Umufaransa. Aramutwara rero, amufasha gutwara uyu mwana, natwe yaradufashaga mu bimwe na bimwe byashobokaga, aradufashaga. Ariko umwana niwe yaboneye famiye aramutwara.
Yego, uwo musirikare w'Umufaransa wabafashije, amazina ye urayibuka?
Twamwitaga Dominique, yitwaga Dominique, ariko nari umwana niryo nari nzi gusa. Icyo nzi cyo yari umuofisiye, yari umusirikare wo hejuru wari ukomeye. Ikindi nibuka yatwaraga indege kajugujugu, yajyaga azana mu rugo guca hejuru y'iwacu adupepera afeza voila. Ashobora no kuba ashobora kuba yaranatwaraga n'umukuru w'igihugu wa epoke arimo bamutwaraga.
Hanyuma abafasha kubona umuryango mu Bufaransa wo kugira ngo wakire uwo mwana. Ariko uwo mwana wambwiye uti yari afite amaraso y'Abafaransa, tante wawe yamubyaranye n'Umufaransa?
Yamubyaranye n'Umufaransa.
Umufaransa bamubyaranye amusiga mu Rwanda tsubira iwawe. Amazina y'Umufaransa babyaranye ntago muyazi?
Iyo ntago nayamenya.
Tante wawe ntiyakubwiye?
Uwo ntamvu namumenye, yari yarabonekaga cyane, twaramubonaga. Kandi icyo gihe nibwo nari naratangiye no kujya kubana n'uwo mutante, mbere ntabwo twabanaga.
Ubwo mwari mutuye hehe?
Twatuye ahantu hatandukanye, ariko ni Kigali mu Bigogo mu Cyahafi.
Okay. Wambwira amazina ya tante wawe, nyina wa Eric?
Mukandihano Drosser, bakundaga kumwita Chantal.
Eric ava mu Rwanda yari afite imyaka ingahe?
kuri yarafite nk'imyaka 2-3 yavutse 8-9 cece numva nshobora kukibuka nka 8-9 agiye nka nyuma y'imyaka ndebye nko ku mafoto mfite mbona yarafite nk'imyaka 13
yavutse 89
yagiye muri Samiro imbere y'intambara gato pe yavutse 8-9
urashaka kuvuga yagiye gato mbere ya 94 muri 94 ariko
no yari yaragiye deshe
ubwo yagiye mu muryango 93
93 cyangwa se 92 ishira gutyo kuko hari haciyeho umwanya vuramatize
wambwiye yuko habayeho ibintu byo gushaka impapuro zose zimaze gutungana abona kugenda birumvikana urandira ko ari mutoya ariko se izo mpapuro igihe ababyeyi baje kumutwara bavuye mu Faransa wawe wibuka aho zashyiriweho umukono n'uwazishyizeho umukono ndashaka kugira ngo ndebe umwana yagiye gutyo yamaze kugera ku myaka 18 ababyeyi bamureze bamuha impapuro zose zo bita dosiye ye akaba zibitse aho ngaho haba handitsemo ababyeyi be n'impamvu nakubazaganye nuko yitwa igihe yaramutse ari Chantal wanditsemo kandi hano namenya ko ari we ariko yavuye mu Rwanda byemejwe n'urukiko rw'ibanze rwemeza yuko uwo mwana hawe abandi babyeyi ninde washyize umukono kuri urwo rupapuro ni Chantal
ni Chantal wabikoraga kuko niwe mama wiwe ni nawe wari mukuru nta nubwo umwana ari gupfa kugenda guca atamutanze ariko ntabwo namenya ngo ni iki ariko ni Chantal wabikoze kuko yabikoze ku mutima we yaravugaga ngo arabikorera umwana niwe wabikoze tumwa niwe wabikoze
kuva muri imyaka yose ishize nta handi washakishirije ntiharahugize ushakishiriza
nifuzaga kubikora ariko ne limite puke ibaza ndabaza hehe nigize no gutekereza kuba nabaza muri ambasade ntese uyu muntu uko yinjiye niba yaranahinduye amazina ko yinjiye afite aya mazina ndi limite ntago nagize iyo kuraje nyinshi cyane
birumvikana uyu muryango wamujyanye kumurera wamuhawe ntabwo mwigeze mumenya amazina yawe
no ntabwo nigeze ntuka nari umwana kandi ibyo nyine urumva byakorwaga hagati y'abantu bakuru gusa twe nyine ibyo batubwiraga ashobora kutubwira Erika agiye kugenda ifara atsinze
ibyo aribyo byose umwana niba yarageze mu Bufaransa tuzamenya aho aherereye abana bageze mu Bufaransa muri icyo gihe abahari dushobora kumenya aho baherereye nzashakisha mu mazina ahari yabahageze ku gihe ningira imana nkamubona nzakubwira nkunda gutanga umunota umwe ku bantu baje mu kiganiro Agasaro ka Buraga bashakisha umuntu nubwo bwose Eric yagiye akiri mutoya ariko abazabyumva bazamusobanurira yumve ko ari tante we umushaka mubwira icyo umushakira mubwira ijambo rikuri ku mutima
Eric no kukubwira yuko tugukunda tugutekereza kandi tugukumbuye uramutse wumvise ijwi ryanjye umukuru wawe mwakinaga ukiri mutoya ukumbuye kukubona
Marijane igira amata urakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro ka Buraga ukomeze utegereze wizeye ningira amakuru nzo yakugezaho nkifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane
Agasaro ka Buraga
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine mu kwezi kwa kane. Umwana witwa Habihirwe Paulina wari ufite imyaka cumi n'itatu yatandukanye n'abavandimwe be igihe ababyeyi be bari batuye Remera bari bamaze kwicwa. Habihirwe Jean Claude ni musaza we wo kwa se wabo ni w'umushaka, atuye mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Rugarika, akagari ka Kigese, umudugudu wa Bikamba.
Nagira ngo mumfashe gushakisha mushiki wanjye wo kwa data wacu, twabuze icyenda kane.
Mwamuburiye he?
Bamubuze turimo duhunga, bari batuye hari i Kigali hari i Remera, noneho mu gihe barimo bahunga babateramo igisasu baratatana abana bose, we aragenda ariko abandi bo turababona.
Abandi mwarabonye we muramubura?
Abandi twarabonye we turamubura. Ubwo rero numvishe ku kiganiro agasaro kabuze, numvishe ko mufasha abantu gushaka abantu kandi bamwe bakaboneka, ndavuga nti wenda nawe ashobora kuba akiriho, tukaba wenda tutarabashije kumenya ahantu yaba aherereye, ariko wenda akaba ari muzima akaba ariho.
Yari afite imyaka ingahe?
Mbo icyo gihe icyenda kane yari afite imyaka yavutse nayo rimwe.
Ubwo yari afite imyaka
yari muri cumi n'itatu hari cya cumi n'ibiri gutyo.
Ni cumi n'itatu nimba yaravutse muri mirongo inani na rimwe. None se bari batuye i Remera mu kahe gace ka Remera?
Bari batuye i Remera hariya hepfo ya stade ubu ahubatse Control Technique. Twahitaga mu Gihogere.
Yitwa nde?
Yitwa Habihirwe Pauline.
Abo bandi bana mwabonye bari kumwe bigeze babwira niba yarakomeretse cyangwa atarakomeretse, yagiye ahunga gusa?
Mbo bakuru be twaravuganye batubwira ko nyine babateyemo amasasu, noneho barirukanka buri wese acukunda acukwe, bo baza kugera inyuma turababona, ariko nta yandi makuru y'ibi nabo bazi.
Mwababonye mugeze he mwebwe? Mwahuriye he? Mwahuriye Masaka? Mwahuriye ku Kicukiro? Mwahuriye i Nyanza? Mwahuriye he?
Twahuriye i Gikoro, niho twari dutuye icyo gihe. Ubwo bava i Remera baza birukanka bahunga, bahita baza mu rugo, nyirumva ko ari ni kwa data wabo, kwa se wabo. Bava i Remera bahunga baraza bahita bahungira iwacu, nuko dukomezanya duhunga, ariko turamubura. Ubwo rero nta makuru y'ibazi ngo avuga ati yenda yagiye aha cyangwa se yagiye aha, nuko twariciye turavuga ati yenda birashoboka ko wenda yarahuye n'abagiraneza bakaba bamutwara, se wenda akaba hari ahandi hantu hari cyangwa se akaba yarahunganye n'abandi bantu. Nta makuru twize twongera kumenya. Hari yenda biramutse binyuze kuri mu gasaro ka Uraga, hari igihe wenda yakwiyumva cyangwa se mukaba mwadufasha tukaba twamenya niba hari ukuntu twamubona yenda cyangwa se twamenya ibye.
Paulina Habihirwe, umwana w'imyaka cumi n'itatu, abazi iwabo ashobora kurorongotana ariko akagaruka mu rugo, aho yari atuye yigaga he?
Yigaga hariya kuri Remera Katolike.
Kandi agataha iwabo akahamenya?
Agataha iwabo akahamenya, ariko nyuma ntiyigeze agaruka mu rugo. Urumva icyo gihe papa we yarapfuye na mama we, ariko we ntitwigeze tumenya irengero rye. Bagerageje kubaza abaturanyi babo tubura amakuru neza neza.
Ababyeyi be bapfiriye i Remera nabo?
Yeguye.
Muri iyo nzira muhunga, nta baturanyi abantu bari batuye i Remera mwigeze muhura nabo ngo mubabaze niba hari umwana barabutse witwa Habihirwe Paulina?
Mbo kuko icyo gihe duhunga twavuye Gikondo duhita dukomeza tujya i Muhanga, kubera ko ariho twakomokaga. Ntaba b'i Remera twongeye guhura nabo, twashatse kongera kubaririza duhungutse muri za mirongo icyenda na gatandatu, abantu baratubwira bati ntabwo twigeze tumubona, gusa batubwira amakuru y'uko ababyeyi babo bapfuye.
Papa wa Paulina yitwaga nde?
Papa wa Paulina yitwaga Munyakazi Gervais.
Abo bandi bavandimwe ba Paulina babagezeho bakagera i Gikondo baraho ngaho mu Rwanda?
Bari mu Rwanda nabo barahari.
Wampa amazina yabo bavandimwe be akazabumva akabamenya?
Hari mukuru we witwa Ugize Neza Janvier, hakaba n'undi witwa Uwineza Antoinette, hari na musaza wabo witwa Muhire Jean Paul, hakaba n'undi mukobwa wabo mutoya witwa Tuyiringire Germaine. Uwo Tuyiringire niwe wakurikiranaga na Paulina. Paulina yari mukuru, Germaine akaba ari mutoya.
Ese none habihirwe mwagarutse mu Rwanda muri 1996 Paulina habihirwe we yarabuze muri 1994
yego
kuva icyo gihe kugeza uyu munsi imyaka 28 muri imyaka 28 ishize mwakuteye izihe ntambwe mwakoze iki mushakisha irengero rya Paulina
bo ikintu twakoze twagerageje gushakisha kubaza mu baturanyi tubura makuru tugeze wenda kubera n'intambara bakatubwira ati abantu benshi barapfuye twategetse hasenda nawe byabyara mugendekeye gutyo dusa nk'aho ducitse intege nuko twumvise rero nice numvise agasaro kabuze ndavuga nti birashoboka ko Paulina nawe yaba wenda yaragiye akaba ari hirya no hino mu mahanga cyangwa se ari ahandi hantu reka nkomeze nshakishe nayo reka nayo gucika intege ngera mu gasaro naho mbaze numve hari igihe ndabasanga ari bwo buryo bwari busigaye kugira ngo tubashe kuba twamubona kuko nagiye numva ko hari aho umufasha kumva abantu bamwe bari baragiye mu mahanga bakajya bari batuye wenda barajyanywe n'abagira neza bongere kwibuka bitewe n'uko bari batuye wenda ngo babe bakuruka iwabo ndavuga ntihenda bishobora kuba binyuze kuri radiyo hari igihe wenda yakwiyumva cyangwa se yenda n'abandi bantu bamuzi bakaba badufasha twaba twamubona bayakiriho
birumvikana none niba Paulina akumva muri kano kanya habihirwe nicyo ushaka kumubwira
icyo namubwira rero uko abaye twumva ni ukuri rwose dufite ikibazo kuba tutamubona yari akiri mutoya turamwibuka mu butoya urumva twaranganaga ubwo rero ndamutekereza nkumva mu bwenge bwanjye nkumva ko akiriho nkumva ndamukumbuye ku buryo ari ibishobotse rwose tukamubona mu muryango twakwishimira kongera kumubona
ukomeze utegereze wizeye Jean Claude Habihirwe wakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro y'Imana
ni ukuri nanjye ndabashimiye cyane ubwo nari maze igihe kinini mbashakisha ariko nishimiye kuba tuvuganye kandi murakoze cyane rwose bari kuzabafasha
agasaro kaburaga
undi mwana waburanye n'umuryango we mu mwaka w'1994 dushakisha uyu munsi yitwa Elam Ndahimana mu baturanyi yarazwe ku izina rya Didi mu kwezi kwa gatatu 1994 yari kwa nyirakuru muri komini Masango mu cyahoze ari prefecture ya Gitarama papa we hitiyise Eneyashi yavuye aho yahungiye agarutse asanga umwana hari abamujyanye ubatuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Mageragere akagari ka Kankuba umudugudu wa Rugenda bari
twatandukanye muri jenoside yakorewe abatutsi igihe kimwe 1994
mwatandukaniye
ahoze komini Masango prefecture aha akagari ka Nyakogo umudugudu wa Gashira rwo
none se muri 1994 mu kwezi kwa kane wowe hitiyise warutuye
we nabaga ikigari koko mama wawe abana yari yarapfuye by'abana majyana kwa nyogokuru na sekuru bari bakiriho barabana yewe nabaga ikigari
hanyuma ubasanga i Masango
muri jenoside nakoze ko nshoboye mbasanga i Masango imana yari imfashijemo mbasanga i Masango turabana kwa kane kwa gatanu kugeze mbatangira kunshakisha cyane kuko nigiye narokotse jenoside yakorewe abatutsi n'umuryango wanjye
mbwira kugira ngo nsobanurire neza byagenze gute kugira ngo abo bana mwari mu maranye amezi atatu mutandukane ni iki cyabatandukanije habaye iki
yewe natangiye batangiye kunshakisha cyane noneho ngiye ndahunga mpunze mbasize mu rugo bityo ko nabo bambwiye ko ngarutse babashakishije cyane babashakishije ariko birango ngaho ariko umwana cyane batutuye kuko baravuga ngo ubwo babuze serika batwara umwana arahamuka cyane noneho bajya ajyana kuvoma na mukecuru na mushiki we bageze mu nzira rero umwana atoroka nuko umwana bamubura gutyo yabonye ngo abasirikare baza
agiye kuvoma ninde wamukoreye ninde watumye atikorera se ninde wamutesheje amazi yari agiye gushaka byagenze gute barahunga ku iriba nsobanurira
umwana yari afite imyaka 6 ajyana na mushiki we wari ufite imyaka 5 ajyana na nyirakuru bo bajyanye kuvoma umwana yari afite akabido gatoya noneho bageze ku mugezi amakuru bamuhaye ngo babonye abasirikare baza babasanga ariko ntago yasohoreye neza abayibo ntago nahamye ibintu ntahagaze baje basanga rero arambwira ati kwa bari badusanga twihisha mu muntu uza mu masaka yari hari aho ngaho hafi baje badusanga aho ngaho nubwo bazaga rero batuganiriza n'akabido barakantwaza ariko umwana rero yababonye baza uwo muntu witwa Didi ngo ari gukahagara muri metero nk'ijana nuko avuga ko rero ngo amakuru yampaye yarambwira ngo abasirikare benshi ko ariko abasigaye mu muhanda munini kuko ari turi mu muhanda nibo bamutwaye
abo basirikare bageze aho ngaho i Masango ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatandatu ukwiriba basanga umukecuru wawe yajyanye n'abana kuvoma muri abo bana harimo na Eramu baba abana beza umukecuru baramutwaza ako kabido barakamutwaza bamugeza mu rugo
oya ntabwo bamugeze mu rugo bageze metero nka 50 bamusezeraho barigendera
bakomezanya n'umwana umwana baramujyana
umwana abandi ntagarabo bamutwaye n'abasigaye mu muhanda kuko abandi bambutse umugezi bagasanga ku mugezi kuri kano bavomagaho noneho abo ngabo babiri nibo ngo bafatwaga akabido bahura nabo abandi bahita bakomeza baragenda
ndagira ngo nsobanukirwe neza abo basirikare b'ingeso nziza baje bakubaha uwo mubyeyi wawe bakamutwaza ako kabido k'amazi yababonye bagenda bakamushubije abona kuna ndahimana atagarutse kwa ajyanye na bamwe muri bo abo basirikare umukecuru ntabwo yabamenye ntabwo yakubwiye abari bo
we ubundi bamubwiye ko inkotanyi zafashe komine murama kuri 12 niho bango baturutse kuko abaturage bose bari barahunze
yego
bo muri komine Masango n'aba komine murama bose bari barahunze baragendaga neza kibuye we arambwira ati baraje badusanga bamukumugezi rwose ati bari babiri ati abandi basigara mu muhanda munini rwose tuba tuwureba niyo turi mu rugo tuba wuri tuwureba umuhanda uturuka igitwe ugana ku muhanda ugana kibuye noneho rero baje babasanga noneho baragiye bamuganiza baramuganiza inkotanyira zizi ntazo zizi nibwo rero bamutwaga ako kabido bamusezeye nuko bageze muri metero 50 bamusezeraho bambwa ku mugezi basubira mu muhanda munini ariko umukecuru n'agashiki k'umwana umushiki w'umwana arababwira ati nababonye bari kumwe ati ariko nese kuri tabo igihe ngo bagure ikintu n'umwuzukuru wawe ati nigiriye ubwoba neza wagize ubwoba gute ko baje bagusanga kontakiti bari bagutwaye ubwoba bwabwiye nuko byagiye
mbese umwana abamujyanye arabazi yarabakubwiye
baraganiriye rwose na kandi we nta nicyo navuga kuko ntacyo bamutwaza bamusezeyeho barigendera na barataha kuko abaturage b'iwacu bose bari barahunze harasiga abantu b'abasaza n'abakecuru batashoboye kugenda kuko n'abandi ntabwo bari bashobora kujya guhunga ngo bahunge nta nicyo bahunga bakwaza
none wowe niperereza wikoreye ugira ngo umenye uko byagenze uravuga uti ku itariki 12 tariki ya 12 niho inkotanyi zafashe murama zigera iwacu ku itariki ya 14 yego zigera i Masango ku itariki ya 14 aho ngaho ababyeyi bawe bari batuye ugerageje kubaza amakuru wa mpaya gihamya ugeza kubwira ati iyi ni batayo ya 8 ni ijana se ni ijana 50 ni ya 200 nta batayo yahanyuza aho hantu ku buryo umuntu yayidumaho kujya ngo amenye uwo ayobora agatumenye naho umwana yaba aherereye naho yanyuze batayo ijana 57 ntabwo ugize umenya umusirikare mukuru icyo gihe waba warayoboraga
wayoboraga ndumva aribingira
ibingira
niko niyo makuru mfite ntabwo mbizize
muri imyaka 30 ishize urokotse jenoside yakorewe abatutsi habaye ibihe byinshi byo kwibuka habaye ibihe byo kugira ngo wabuzuwe ashobore kuvuga ati ndi hano niba hari uwarabutse umwana wanjye azamundangire wowe wigeze ukora cyo gikorwa cyo kugira ngo unyarukiraho bibukaho bashakisha abana uvuga uti nange ndamuze umwana ndetse n'ungu yibingira mwari kuhagurira ukamubaza uti bese mu basirikare wayoboraga nta mwana wabonyemo yenda bari bafashe ngo bafashe kwikorera icyo kintu wigeze ugikora birumvikana ryabaga bigikomeye ku mutima ariko wigeze ubitekereza kugira ngo ubaze
oya mu gisirikare naho nagiye ariko nagiye muri Afrika na Nyanza ariko nagiye wakushize 2022 nagiyeyo mbaza ya referena ntabwo igihari harimo abana bava mu muhanda bazanwa mu muhanda bazi umukecuru wari uhari n'ubu arahari ati uyu mwana wawe azakuba hari hano baramaze muri Afrika ntibaramukuze uko twagenda dufata abana benshi n'abagenzi babo babonye imiryango hano nagiye kuri wese wese Kacyiru hano nagiye n'imini w'umwe ariko nabuze umuntu wa nabaza ati nashakishirije na hano bara hano na sesere nagiyeyo banyereka n'amafoto arambwira ati amafoto ngo reba muri aho mugiye ukabona hafite abana benshi uba nta urimo
uko biri kose niba hari aho aherereye hari abagira neza bamuhaye kubera ko ni ibintu byakurwaga kenshi abasirikare b'inkotanyi babonaga abana batafite ababyeyi bakabafata bakabageza ku bigo by'imfubyi wagiye mu Kinyanza ariko hari n'ibindi bigo hirya no hino ndasaba cyane kugira ngo abo bagira neza banyuze imasango bagwaniriye na n'umukecuru wawe ari we nyirakuru wa Ndahimana niba uwo mwana bamwibuka cyane cyane abo bari muri batayi 157 bavuye murama bakanyura amasango niba hari icyo bagana ku Kibuye niba hari icyo bibuka bazagufashe wowe Eneas hitiyise niba uyu muhungu wawe ariho Elamu Ndahimana akaba kumva muri kano kanya muri kino kiganira gasoro kaburaga niki ushaka kumubwira ngo uyu wa munota
icyo nshaka kumubwira nuko papa we akiriho ariwe jewe itiyise ni ati namushiki we namushiki wange arahari uri awe nerida niyo yita mukecuru nyirakuru we yarapfuye na sekuru yarapfuye undi uriho ni mushiki we uyu muhire saranje twitwa kwenda kumwita picu niwe bakurikirana niwe mushiki we turahari rero numva hageze uwaba umenya aho aherereye ubwo yaturangira cyangwa akanyura ku ijwi ry'Amerika akadufasha akazamubona
urakoze cyane Eneas hitiyise kuba warategereje cyane ukabije mu kiganiro gasoro kaburaga kandi ukaganiriza abumva ijwi rya Amerika ukoresheje umutima wa kimuntu wa kibyeyi ushaka umwana wawe ndagukomeza kandi nkwifurije amahoro y'Imana
yego namwe urakoze
ikiganiro cy'uyu munsi agasoro kaburaga ntano kirangiriye mbashimiye kwa mwaduteze amatwi abadukurikira bashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mugatanga umwirondoro wanyu naho mubarirwa ndetse n'incamake ku muntu mushakisha ni 00120072463410 nongere nyisubiremo nitonze 00120072463410 naho ubutaha amahoro y'Imana mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana